tatu mina funga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
Kipula.
Hey, kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
Na kama rola. Siezi kuwa tu tribal. Duga joni pesa buda jomi ni tribal. Inaside kwa keja na maina na daikol. Wanjiru enda kinyiwa na daibol. Na mindio mesi hakuna pass, mina funga. Hakuna rambe misi olunga. All webcam lakini si kwa chakula. Rada ni ma social like chorea jo machura. Kuliwa mada shiro pale wa bebe skilo. Zika shika zika nice suta jani zero. Hitman bad man kare kotero biro. Kotero biro kare kotero biro. Came a long way from dislikes and blue ticks. Tangu get a taco wakadai ku get kiss. Tuli get us sayi wana give peace. Wana die benga ni mechiku liko Netflix. Hey,
kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
Kaulunga, eh, ni kaulunga. Cheki fresh luku mina dunga tu adida. Nikipiga show joma ngao zona wika. Sienda fiti jigi fiti zina die. Wote wakipula poko sexy wamevai. All I say is how are you, you can say you fine. Nimechanga mka ukidai extra time. Zimesha lipuka, cheki flow kinuka. Watu wanabanjuka, wanashika ukuta. Ninjoki na nduta, wamejaza mafuta. Piga left, piga right uwezi daka. Top striker kila mtu anakato. Mina wache adi kipa amedata. Pull up with the gang we real don't data. You can love it or you hate it don't matter. Skiza ngoma wezi toke ikibamba. Toka wabebe walibaki waki
Kaulunga. Bao mbili tatu minafunga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga.
Kaulunga.
Bao mbili tatu minafunga.
Minafunga.
Kaulunga,
kaulunga.
Makeki kawa tatu nikipula.
Nafunga tu mabao, wanadhani mini wao. Kwanza vile imeweza wanafaa kulipa dao. March kwenye beat kama fande ya jalipo. Wanafunika tu ngoma itabaki mmezikwa. Tingisha tu diaba usiokope kuzianika. Tupate kwa kiwanja tunatema siku banja. Amechora saba mina kuja tunaraba. Niite tu olunga nimekuja tu kufunga. Weka fiti mina dunga. Huyo ni wako mina sunda. Washa shada mina vuta. Toka runda hadi tao. Imebaki wa membao. Tarifondo tunamao. Tunazitoka tuwa dimoro. Nyua tiaji na wasoro. Itabaki mmeti. Weni mplay na pigwa zi. Dunga dunga kama B. Anapenda tuka D. Mina mpa double D. Toka doni hadi D.
Kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Hey, kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga. Bao mbili tatu mina funga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula. Pula.